Jazzy Boy running it.
Bad guys in the building.
Yeah.
Sugar
Rap Jizzle. Drift. Check.
J Cash.
Hey, Jazzy Boy. We got another one.
Hola.
Excuse my French. Let's go.
Together, boy, chabakona, pokos. Pokos. Kavali dwe, kaende dwe, he will tell us.
Tell us.
If it comes, it to dance. Chala pushani na pa cafe punch. No kupela popisi nangu chansi. Ati pokos.
Nichini kichini na pokos.
Pokos. Pokos.
Baby, tirangi ze pokos.
Pokos. Pokos.
Vina tikumbu ina pokos. Leka nikateko pokos. Kero tikonka ko pokos. Kazi shaking a don't you pose. Yo pokos. Pokos. Shuzi wa mwana kazi ni pokos.
Pokos.
Sarali na siri za jiwe kosi. Hapa na vala meso but I can feel it. Hiyo mbuyo ili na ability. Nizaiko papati ndine okwa tila songa fika bondi ni jiriti. But I wanna have you for the night. Ziba kutia msingo for the night. Iwe ndiwe pie ili weo cooked. I wouldn't mind to have a bite. Japa nienda kuma zero chakuti. Hiyo poko unachosa kuti. Zina ndiwe beauty. Hello sindine kapokola but wanimi ya futi.
Ito chigelo boy chaba kona kokos.
Pokos.
Kavali dwe, kaende dwe, he will tell us.
Tell us.
If it comes, it to dance. Chala pushani na pa cafe punch. No kupela popisi nangu chansi. Ati pokos.
Nichini kichini na pokos. Baby tirangi ze pokos.
Pokos. Pokos.
Vina tikumbwi na pokos. Leka nikateko pokos. Gero tikonka ko pokos. Kazi shaking a dirty pose. Yo pokos.
Dina drift a jekash. Ama gelo noti cheki ni cash. Ivila fuka mana panshi. Tuko sowele fwe venda na cash. Nshi wala nebo nangu shapa. Kuchilisha pa cafe wacha. Iji chena chifwaya ava kwata. Noti wagaya wa shikwata. Mona madansi chava na yo. Imisha nine chafulunga nyama yo. Na lachi senda ndeya na cho. Ili ashini wabili koma kodo.
Boy chava kona pokos.
Pokos. Kavali dwe, kaende dwe, he will tell us.
Tell us.
If it comes, it to dance. Chala pushani na pa cafe punch. No kupela popisi nangu chansi. Ati pokos.
Nichini kichini na pokos.
Pokos. Pokos.
Baby tirangi ze pokos.
Pokos. Pokos.
Vina tikumbwi na pokos. Leka nikateko pokos. Gero tikonka ko pokos. Kazi shaking a don't you pose. Yo pokos.
Nankalila broke so na gula maroundi. Ama boss 4 na makevu. Sindiwe S4 ndiwe S6 Edge. Let's go. Bokos. Yesoko niza chalo manje west. Waileta kulima locos. Iwe ni kebo vonse ninga vale. Kasote bati no masokos. Ndiwe dragine na kos. So addictive yo bokos. Ni HD pa ma photos. Shepu yako kuna yeve potod. So achanka sleep off. Wikana tauli G12. Chimoneka fly na Chibova, yeve si boza tidions. Nakash, chitafye picture. Shishita kamon, chitafye picture. Uli certified ni Nike. Iwe si round ili cha Nike.
Chigelo boy, chava kona pokos.
Pokos.
Kavali dwe, kaende dwe, he will tell us.
Tell us.
If it comes, it to dance. Chala pushani na pa cafe punch. No kupela popisi nangu chansi. Ati pokos.
Nichini kichini na pokos.
Pokos.
Langize pokos.
Pokos. Pokos.
Yes. It's your boy Jizo, aka Ransha Boy. Respect to the big boss. One commando Inter City. Divodi Devilas. Oscar Wafo. Choma Futa. Emmanuel Mayuka. Wadacho. Young Don. Yudo.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Exclusive from AfroFly.com.